Ekitongole kiwooza Uganda Revenue Authority kyongedde okwetereza n'okulongoosa olukalala lw'abantu abalina okusasula emisolo, kisobozese okujjamu abo abatakyasobola kusasula n'abo abaagaanye obugaanyi omukono gw'amateeka gubakwate. Akulira ebyakalondoozi n'ensomesa y'emisolo mu kitongole kya masekati g'eggwanga ekitongole kiwooza, Hafsa Seguya Nabachwa yennyamidde nti waliwo bizinensi ezeemera okukola amagoba abanyinizo ne bazisuulawo, kyokka ne batategeeza ku kitongole kiwooza kiwala nti enteekateeka zino bamaze okuzisuulawo, olwo ennamba zekwena osasulira emisolo zisigala nga weziri zikola amagoba zeetuumako n'engassi naye ng'ate banyinizo bizinensi bazisuulawo dda. Seguya agamba nti singa bizinensi ebeggaddwa kya nsonga era kya buvunaanyizibwa bananyiniyo okugenda mu kitongole kiwooza basooke bawummuze ennamba zaabwe ez'emisolo zirimu okwetuumako engassi ez'emisolo. Era ne bannamawulire wakati mu kubayisizaamu mu nteekateeka z'emisolo wabasakire ku paalamenti wansi kina kyabwe kiyigwe na Parliament Press Association ku kitebe ky'ekitongole ky'emisolo wali Nakawa.
Ongera kujjukiza abantu nti bwoba wasaba ttiimu wewagisaba kuba ngaolina bizinesi y'ogenda okukola, bizinesi eno weegeza n'etatambula bulungi, tukutumira okujjukiza nti si enkomeredde tumawuke waffe tuwulire nti bizinesi eno gye nali nsuubira okukola ekyatagalamu, badde nsaba mpummulemu ttiimu eno tugiwummuza ebe nga tesibyalanga eri active ku luuyi lwaffe kubanga ejja kuyitirako ssente ezisingako awo oboolyawo tukusindikira engassi oba tusindi seko estimates kubanga tetuwadde return nga tukuwa amagezi kujja netugisirisaamuko deactivation naawe n'oddayo ne weetereeza, bw'omala okwetereeza n'odda netugikugulirawo.